you want one game, see your king. You quappy, you quappy, you quappy, yo, you quappy, you quappy, you quappy, you quappy, yo, you quappy.
Nimeachwa wala sijuti, umeniacha leo kesho nipo nani? Na umwagilia moyo kwa bia, na umwagilia moyo mama, nikizipata
baba jeje boxa, jamani boxa, nataka nione boxa, kinyamsisi boxa, mama boxa, kichwa mpira boxa, eti na shedua, 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 sijaona shedua, 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 jamani we shedua, 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 mwanangu chichi shedua, 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 okay, oh, I just come to body, voice killer, okay,
sauti ya imo.